mukazo mulungi kunguru ne munda ndamira wa mukazo mulungi munda ne kunguru nali manyi jabalungi bakwayo na era bayo ngamanyi jabesi bakwayo na ejoli baby mulisa mulisa olitale yakamuzikiza kale mulisa mulisa kulemberango bere ebirungo byokuba mulungi mufesi nefiga wabiwangula akasusu etunula enjogera n'obuyonjo wabiwomesa bomerwanga nunahani obakalodo buli lwenkulabako buli kakerenda akanzikakanyo bulumi bwalavu bubu musawo mpulira mponye abange emponye okuva lose musawo mponye kwatako nina kyekulira muli mu nze nabuli lwekulabako nina ekikyuka muli mu yingini yange oba kiki oba kikirayi waliwo ekikyuka mu nze munda nkusaba onkwate ng'omwana bebi nange nkukwate nga gasi bwonsula nga nkaba nange wekisula ng'oyatikabe njagala onkwate nga sente hani njakumalawo ebizibu mu bulamu bwo ebyotulo mbimala okulya mbimala okwambala omuntu mwagala mbimala omukwano mbimala obutono mbimala mbumala omuntu mufiri nga mbimala katindugudewo era nazigulira kwehani tusanyusa okukulaba nze n'omutima gwange era de bubu nkatitula bebila nama ebyange bibyoweka bakuwa ekyolya mwetubakuwa ekyonywa omukazi omulungi bamuwa ekyo kyayagala bwotakimuwa emikisa mye 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 naye kiki oba kiki oba masanyalaze munange ngamba naye kiki naye kiki oba wanoga munange ngamba kakulage machua okuva mande paka sande January to December kakupakire na busupa mkoni mbulirwa kwatako nina chekulira muli munze na mbulirwe kulabako nine chichuka muli muingi